go secret fight, secret fight. When you don't go be invited, it's figure tight. Need a bigger suit, with a number tight.
Not a vibe, yeah. Wanna vibe, yeah. Tuzikate haidu. Machupa makubwa tuwa twanga na picha.
Unapopata kashika, unapopata kashika, unapopata kashika, paka nguo kuchanika. Unapopata kashika, unapopata kashika, unapopata kashika, paka nguo kuchanika.
Nacheza na yumba,
niko gombo.
Na yumba,
niko gombo.
Nacheza na yumba,
niko gombo.
Na yumba,
nacheza
na yumba, na yumba, nacheza na yumba.
Maria,
Maria,
Maria, nipige picha Maria,
Maria,
Maria, nipige picha Maria,
Maria,
Maria, nipige picha Maria.
Nisha lewa siwezi ongea, hata mkisema sisikii, wote umbea, misi yumbi na bembea, izo swaga zenu sizimi, I don't care, hata kama mkini nyongea, bado tazidisha tubidi, tajongea, nisha jua life no fair, ila mtakoma laundi hii, na pepea, pepea,
yeah.
Pombe,
sitaki pombe za nyumbani, nataka kwenye vibe niwe na wana.
Pombe,
sitakuweka matatani, mana ukishalewa unapigana.
Pombe,
pombe hizo pombe gani, mbona ndugu yetu unachanganya.
Nataka vibe,
yeah.
Wana wana vibe,
yeah.
Tuzikate aibu. Machupa makubwa twa twanga na picha.
Unapopata kashika, unapopata kashika, unapopata kashika, paka nguo kuchanika. Unapopata kashika, unapopata kashika, unapopata kashika, paka nguo kuchanika.
Nacheza na yumba,
niko gombo.
Na yumba,
niko gombo.
Nacheza na yumba,
niko gombo.
Na yumba,
niko gombo.
Nacheza na yumba,
gombo.
Na yumba,
gombo.
Nacheza na yumba.
Maria nipige picha Maria,
Maria
nipige picha Maria,
Maria
nipige picha Maria,
Maria
nipige picha Maria,
Maria nipige picha Maria.